sembre ni onua ebraso se obiti nkwasem modi aso befo bi obe ona wase wase nkwasem ebre edu emsonfo akwa report ana menemo eche aseni wese se didie mu bisu tase na yabompai onya nkupo autumisho hadi na yaudia radio madawasi umbeiwa ye umakamfu mama kashezo mpaye buchi ipuja unchei ena akre inaba mpaye dawasi dawasi ya hini mwini uruwa mwura mpaye buwani sobe kwa swara pija unchana washo mweni minyamu hadi ina asutu mpu umwa mbo sada wado yetie hadi bra umwa ayer karisi biti wasemi bi yajune ni biyo niente ase uni wono unamwadu msu yu mwedi asheno Rade naka upi wa hini mwa ye mubiara anyo iraba. Dawasi. Rade Yesu Kristo dimu ena ebompai. Ami. Wanukwa foni we Rade. Umadawasi biu. Ye msumfu akwa effort ena minimo eche asemi. Asemi matuni dinshe putoka samuno. Asi trust God in all aspects. Modi ase odi uhu betu Nyakupon so ewo akwanyi nemu ewo akwanyi nemu ebehu ewo konto fo uma etoshuminu ti ba ku yimu otwi koshi du ba ku second Corinthians chapter 1 reading from verse 8 and 11 second Corinthians chapter 1 reading from 8 and 11 verse say Bible abaye krado na uti unyakupa asema ina ucheno sabri unia kuntofo huma po smafu po ina troye na se akinkansi mebe kain ube hunu se mpa se uye Kristo nidye ikuwa se ude uhu tu unyakupa onso uwa akwenye nemu fa ho ade besi fa ho ade ebeba so wuji onyakopon na nka sedi pa oruhunya betunu so na odu dagwin no amane yinara ade amano ono onyakopon orunni ohia moda inti akenka sam no o kunto fo homa etosumienu tiba ko yimu wotwe liko sidu ba ko no inti asama po ka ze nenuano empese ye di awunyia eba ye so ehia no ehie mu na ehie ye nso eburu entume so mafri ye kondo owu yara ehu se emuse ye bewu enti yamfa ye ho anto ye ho so na mom ye di ye ho tu onyakopon onyane ewufu mu so ona na oyie free sa owu kashi mu na odasu yiye na yire ni edasu se obekosu wa eyiye monsu monkutu ase ema ye ebia na aduma chedi ya onam nipapi isu di acheye nti nipapi brensu adasi ama ye amen minu ya utiemi Paul asema okay eya asema osmafu Paul ebe chro sakrata we na chese enibra papa ene se wakuntu munu onya mesam kam onya medjuma nu sa ohawi eba wonso na na Paul san se opese odanyo manyi na di odi shini pam cry tino ma osmafu Paul Etroy ekoma akronto fo ne se ne amunhuni ninu mbi ya totomo no ne tuye no echan mu de esan se Paul de se ye ka ka rubia no ikukudu fo pa jami shra Paul onye mu bibre mu se empo no se Paul sunsun po to obishua onya yersa se ne apron anane ne hanki empo se egu obi so yarefo so a onya ayersa adin tin ma Paul beka asase enuanom empese ye di ahohia kɛse a ɛba yɛ so ne ɛhyia no de sie mu sɛ ɛhyɛ yɛn so boro ɛtumi so ma afei yɛkɔn do owo nokorɛ ɛdu biribi a na sɛdeɛ ɛnoɔma asi kɔ ɔwɔ asetena mu ne abrabɔ mu na wankasa mpa wonim sɛ o asetena a wotena yi deɛ ɛnoɔma nkɔ yie ɛnoɔma ɛnyɛ yie na ade baako a mehu no sɛ sɛ wokɔ saa situation mu ɔhaw ne atete ɛfa sɛ yareɛ ɛkoraa na ahokyerɛ bi na nipa ba bɛsra wo no na mahu sɛ akoa ɛ sɛ wobɛnya nkwa anaa wonya nkwa ɛne sɛ ɛnipa bi pa w'apra bɔ mu a asɛm a bɛka no koraa no ɛbi koraa bɛka sɛ akoa wei deɛ ne bɔne ho akotua na wonyai bɔne a wodiedidi ne afiri deɛ ne ho akotua na ɛde aba no ɛbi so bɛka kyerɛ sɛ o fa ho toto Job ne ɛto Job no Job ampa ne Nyankopɔn Job tena ase ɛyɛ dɛn ɛde ne ho too Nyame so ɔne ho too Nyame so no ɛmpo ɛdu baabi ɛma ne yere ka sɛ wokuta wo ne obi a wosom Nyankopɔn anaa na ne namfoɔ nyinaa mpo kae sɛ na adɛn na wompo Awurade na ɔmokɔ bɛtie bɛka awerɛkyekyerɛ asɛm akyerɛ no na waka kyerɛ sɛ na wo paa wo so da biara na wobɔ afɔreɛ wo sɛ bɔnefakyɛ ɛna wo ma ɛfiri mu ɛna ɛyi wo gyapadeɛ nyinaa sɛ yi Job ne yere koraa kasa kyerɛ no sɛ ɔmpa wo Nyame no kae sɛ ɛnkasa te sɛ mmaa adwadwantwofoɔ no bi ɛnyɛ saa da bi da na Bible se ɛbrɛ Job gyinaeɛ no Onyankopɔn yi ne firi saa ɔhaw ne ateteɛ ɛne nsɔhwɛ no nyinaa de ɛmu ama Job saa ɛsi n dadaa mu a nneɛma ɔnyaeɛ nyinaa yɛ mmɔho 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 na Paul mu deɛ deɛ ɔse ɛmaa yɛkɔn dɔ sɛ yɛnim sɛ yɛn ankasa mpo yɛasetena no a yɛteɛ no ɛde nyɛ yie ma yɛ ɛtumi ba saa me bɔ a me nua wotie me ɛtumi ba abrabɔ mu no sometimes ɛtumi ba saa o sɛ wokora wonim sɛ o ɛnoɔma biara deɛ ɛkɔ yi deɛ ɛnoɔma nyinaa asɛ yɛ wie ɛnoɔma nyinaa nkɔ yie ɛnoɔma nyinaa anidasoɔ nyinaa sa nanso Paul se yɛhu no saa no yɛyɛ ankasa mpo deɛ yɛyɛ ne sɛ ɔse yɛa yɛhu no sɛ yɛmu sɛ yɛbɛwu ɛnti yɛamfa yɛn ho anto yɛa yɛ ho so yɛamfa yɛn ho anto na mmom yɛde yɛn ho to Onyankopɔn a ɔnyane ɛwufuo mu no so Nyankopɔn a ɔnyane ɛwufuo mu no so Paul ɔka ne yie paa ɔno deɛ ɔnya wuiɛ na sɛ obi a ɔwu Onyankopɔn nam n'adom so ɛtumi nyane no ama ne ba nkɔm dea ɛnɛ na me a menya nwuiɛ yi deɛ adeɛ na ɔnyame mfa me ho nto Nyankopɔn memfa me ho nto no so saa na ɔde hyɛ yɛn nkuran sɛ ɛmfa wo ho deɛ asetena no na abrabɔ no ne nnoɔma no nyinaa yɛ ɛmfa wo ho sɛ woyareɛ woda kɛtɛ so na nnipa nyinaa dɔkta mpo aka kyerɛ sɛ berɛ fie no bɛwu baa mehyɛ wo nkuran na anwummerɛ yi sɛ mehyɛ wo nkuran saa berɛ yi sɛ ampa saa nnɔpɛ yi sɛ sɛ ɛwie yi sɛ biribiara wo biara woti asɛm yi sɛ ɛmfa wo ho nto wo ara ho so na mmom no fa ho to Onyankopɔn a ɔnyane ɛwufuo ɛde hɔ ba nkwam no saa Onyankopɔn no ɛna mekamfo no ama wo sɛ mpa fa ho to no so na ebi mu ɛde wɔn ho ato no so ma wɔn nyɛ anidasoɔ me nua wotie me fa ho to Onyankopɔn yi so na sɛ wode wo ho to no so a wɔma nkonimdie ayɛ wo dea ɔsogyani bi ɛna ɔkɔɔ ɔmokɔ ako sɛ wɔkɔ akɔpɛta ntɔkwa na wonim ɔma wɔ mu base a ɔmohyia ɛde ɔm so ɔmo commander na akɔyɛ sɛ saa dwumadie no bi kɔdi a obiaa wɔkɔɛ ɔfa susu frɛ no nyame na aberanteɛ baako deɛ sogyani baako a ɔyɛ ɛfɛ sɛ lance copro deɛ ɔno deɛ de biaa deɛ ɔyɛ ne sɛ ɔbɛkɔ baabiaa ɔkɔto de ne nan mmienu sisi fam bɔ mpaeɛ ɛserɛ akwankyerɛ ɛfiri ne Nyankopɔn hɔ nti ɛyɛ saa na nenamfo sogyafoɔ no ɛɛguro no ho ɛɛserɛ no ɛwɔ no nkoa na wosom nyame ɛwɔ hɔ ɛtaa ba saa ɛne ɔmfie obiaa ɛfiri deɛ
se omubedidi kwa na osintase na wada nyame ase na abompae omukoba bedu ya na abompae tema afofo na se na ma osho japani no ye commander na ka se e ndi wonkwa na osho munya kupo ene kai bi si ho kono kutuka no osho commander wa woni tu ya se minim ka ka ande metunye kutu no bizan se so onya kupo we muwa wana okutu na soja nso aye do before complain e se wuye ade ye show bi ese wuye enti do enso je safo anu na na kanisi wono sana engine dem so ye de safo ahye abranti ahye okutu ka no mfanko engine dem enti abranti ji ye no danya mi ase bompa ye na de okache so japani se menyankopon betimi aye menyankopon betimi aye dokotra ka no hwana o spark kaya na kaya ya jesu na onim se engine dem onim adwuna ode ko no onim se engine dem but ode safa na she inenia o spark kaya na jesu na otu obi onka kaya na otu etu kaya na kosi bibia kosi onkosi no efe de nipa ho nya ibia kutu ekikem ma commander no kru se ampa yakopo etiase oho echire na ene wonwa se adana ko fu yesa na osa bae no na commander ni kachese ampa onyankopon ebeye etiase ampa adeya kana ukutu ya ne ko biso engine bi andem but onyankopon wotumi ayede efenese etimi aswakeka na etu akwa kwesu abra kwa unso safo amda unka kada sa onyankopon ni bi na ede ye ho beto no so na yasom no orofo a utimi asemi fi life word media ministry na obanche Omodia so far Christo so crying kwa lumu ma Christo akwese urade mafusho ina cheme mfose me kra ene majem kwa but time mu se upi wa ini na manyo ya manyo oiraba bedawasi odon fuma bomfo ene wasi se onam akwa so sidi wasemi abrauma but mombe nyeni daso o wasemu asemi fi life for media ministry ehwo ene bai yam song for Akwa Hayford and a minimum charge me. My telephone number is 0244-869499. 0244-869499. Na abe from Fidian so Hayford Jackson at ymay.com. Hayford Jackson at ymay.com. Yamisha, say, Utien Kwasem. Bye bye.